wako wengi sana wasotaka ni kupende baby girl. Nisikupende forever, forever. Tena chungo gopa sana ukikutana nao baby girl. Watajifanya kushanga, kushanga. Yeah, wazako nikosoloe, usiniache niokoe, niokoe. Kamoyo kanadunda we. Wazako nikosoloe, wazako nikosoloe, soloe. Kamoyo kanadunda, yeah. Mazagazaga yananimalizaga, always on my mind. Akili unaimada yako mazagazaga yananimalizaga, always on my mind.
Nimechizika na mapenzi ko crazy baby. Kwa mapenzi nimestuck hata mbele siendi. Nimerithika na mapenzi yako baby. Nataka ukaribu wako hata mbali sichezi. Kila nachopenda unanipea, mapenzi yetu awili tukopea. Flag letu kubwa linapepea. Ya nini wende mbali mama karibu songea. I sit down mingependa tukiongea. Nisigependa kuona penzi linapotea. Misipenda kuona unasikilizwa mbea. Toto mzuri nimekotea penzi fire on air. Nimiliki mali yako niko hapa. Leo mikiki kwa chumbani shusha baba. Mtoto vipi unachonifanya ntadata. Jo tucheze miziki mpenzi tumejipata.
I got the love, love, love. I go give you my money, I go.